Shanky Supplier dot com.
Oh my God, yeah, like you.
Amekubariki na mama na mwingine mi hapana wako mi mtoto mama tatizo we ni mzuri sana amekubariki na mama na mwingine mi hapana wako mi mtoto mama inapaga unaponitadia warahi baby umenirizia ni kwako farasi jezi hatia Mungu tajifia Napaga unaponi tania Warahi baby umemirizia Nikuwa kofara si chiesi Akia Mungu tajifia Utake nini nitakupatia Bilivyo mo kwenye hii dunia Kufungu wetu ocha mapenzi Tuafundishe nao Baby tulizana Nye ni wakotu Watawanga mchana Usiku watalana tu Ma baby tulizana Mie ni wako tu Watawanga mchana Usiku watalana tu
We mama we, we mtoto Ugweli mtuku mamba kuyafanya najiwa Usiniachi mwenyewe We mtoto Ugweli niko mkupata chumbu mfano maria Ugweli niko mkupata jikola kupikia Ugweli niko mkuchete kenda mbari utaniwa Ugweli napunguza punguza watu chuma dandia Ugweli napunguza na uchafu mama turia
Yambani na usimi ama usimazi Aminipoteza u Utaniwa mama hamina Si aminikuweza juji Mina enjoy nikisikia sauti yake Fikerele yake Nasitoi kichomeka gasimu yake
Na wanangu atira mento Hibori, hibori